bongo system ya kosele sigaruba cliff ko ma ya kosele
dina sound entertainment
yiluagi tolongo yiluagi matimo kinda yiluagi moero dongoro yiluagi modak loka besho keno nyage moraita miyoluo Mama Gloria ni togero turwa Nyiri matine konyoga na yudote oh. Umiyo timni no vijo vero Besho keno nyage moraita miyoluo Mama Gloria ni togero turwa Nyiri matine konyoga na yudote Mio timni no vijo vero
Wapi jake kumba anyara lego Leri mokwe mwosi, mentara
Recho mirindo, recho nyajo sori Ya spot nyolote, nyagongo ya tuantotuo Nyago chocha nyango nigichia Kuma mula inya ungegiwa Kina miti moto kelo donguruoko Nyaka rungoro motelo Nyaku chocha nyango nigichia Nyakuma mula inya ungegiwa Kina miti moto kelo donguruoko Karungoro motelo
Pam okwaro nyaimbo Kachel ge Janet Moton Nyaka punja Dala mar Luton Sikia muziki santima
Usiepu malongo ema midonguri pile Tweno geri maonge nyigo Tomono malongo ema chungo mire mama Omiyo nijolu wakitolumbu Siepu malongo ema midonguri pile Tweno geri maonge nyigo Tomono malongo ema chungo mire mama Omiyo nijolu wakitolumbu
Viki wododosi, ya V8
Tese ya diso nyaringa kojuwaj Minena ya nito chunyele nipamba Nyategi mekdisikilera nito ngewaj Oda kluto na loka Tese ya diso nyaringa kojuwaj
Frida Obado Nyakano Musna Mary Onyango Nyakowino Mino this
Usiepu malongo ema midonguri pile Tweno geri maonge nyigo Tomono malongo ema chungo mire mama Umiyo nyijolu wakitolungu Usiepu malongo ema midonguri pile Tweno geri maonge nyigo Tomono malongo ema chungo mire mama Omiyo nyijolu wakitolungu Liznya uge nyaminji ya riyo Jaud maiko wino tonge oru wako welo Dakimo siedo kasoga Jaun toni nito ngeyo budho Liznya uge nyaminji ya riyo Jaun maiko wino tongeyo rwako welo Dakimo siedor kasogare Jaun toni nito ngeyo budho
Wa wadhi awuor faithful nyamin abuya diero aeso nyaringa opish jabura gartindi
osiep malongo ema midongori pile peno geni maonge nyigo tomono malongo ema chungo mire mama omiyo nyinjolu wagito lungu Siep malongo ema midongori pile Tweno geni maonge nyigo Tomono malongo ema chungo mire mama Omiyo nyinjolu wagito lungu
Kamabiro ehe oboyene paka yote
Osiep malongo ema midongori pile Tweno geni maonge nyigo Tomono malongo ema chungo mire mama Omiyo nyinjolu wagito lungu Osiep malongo ema midongori pile Tweno geni maonge nyigo Tomono malongo ema chungo mire mama Omiyo nyinjolu wagito lungu
Liz nyaugenya jara aguchelach Esi adis nyaringa mokringi Opish jabura Tucheze rumba elegante
Tulete rumba ya wangwana santi mabundu sisteme
Kano nyananga umwasi kitoko Frida nyakano umwasi kitoko Besho gendo umwasi kitoko Lidia kasera umwasi kitoko Recho mirindo umwasi kitoko Pamanya imbo mwasi kitoko Lizi nyaungenya mwasi kitoko
Tulete rumba ya wangwana santi mabungu sisteme
Esi adhisi mwasi kitoko Janet motono mwasi kitoko Jaki kumba mwasi kitoko Mary onyango mwasi kitoko
Recho mirindo Mano nyangi nyako nyango Minris Budo chie Musna besho gendo Nyamintomu agembu Karo dudi Abebo nyananga Musna Fani saseto Okilka maloka Mano sip besho gendo
Terima kasih.